DutchMsafi.com
Pamoja Records
Wesa Dansa.
Hey, anaboga tanye
Duke on the beat.
Kasima kata, kasima ni kata 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 bigine ni. Nasima kata, kasima ni kata 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 bigine ni. Nasima kata, kasima ni kata 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 bigine ni. Singeli chiza kata kata, kasima ni kata 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 bigine ni. Nasima kata, kasima ni kata 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 kasima ni.
Hey, you know, see the men come from my work, you know. Yeah, na boga di gang, na boga na tacha mi guno. You know, see the men come from my work, you know. Me na boga na tacha ya niam. Hey, you know, see the men. Mambo umo, eh, wana mzuri wana mpo kwenye mfumo.
Wana mo kikata na dacha na kiuno.
Ise mama, tatizo penzi dipe lipo wana kwenye utamu wa kenye. Mpenzi dipe wana lipo kwenye umula kenye. Tatizo penzi dipe wana lipo kwenye mfumu wa kenye. Ila zamani na ini dipia nifana ninye. Na zamani na ini dipia nifana ninye. Tatizo penzi dipe wana lipo kwenye umula kenye. Penzi dipe wana lipo kwenye mfumu wa kenye. Yeah.
Hey, na nyuma, kajanzia. Uwe nyuma,
usione aibwe.
Ukimcheki bwana nyuma, alivoja. Bwana bwana uko nyuma, alivoja zia. Ikiona sipime kampa mama. Anako katika eni ya bana numana. Kiono sipime kampa mama. Anako katika nani changanya numama. Uwe bwana uko nyuma, alivoja zia.
Hey, minachoka bwana no. Nasimai, wani wana no.
Kata 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 kata,
kasimene. Kata 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 kata, biginene. Nasima kata, kasimene. Kata 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 kata, biginene.
Kata kweri ye.
Isimama, baba yake. Mimi nachoka na voni paniki vyake. Style yake ya peke yake. Vituko vyake. Mimi napaga waki unochake napaga waki. Kata no mama maa. Nasimene. Kata 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 kata. Bibi nene.
Wedo ni kiwango.